Hey, DJ Axel, run the tune again.
Fresh Big Music.
Ufuno ziba mwiti chaila, ufuno ziba mwiti vinila. Wela kwatu uzapunzila, ise kwatu timabina. Ufuno ziba mwiti chaila, ufuno ziba mwiti vinila. Wela kwatu uzapunzila, ise kwatu timabina. Dancing ya wakulu mami, manga chitenge mumu sana mami. Hoda wez na kutioka mami. Move your legs to the center, mami. Aye. Ni kama yedi geba shia fast lane. Kato sapochi pale ponse na bumeka. Una mendo mwamene kaponyela. Makabilila kaone kakakondwela.
She be like inena ikonja mwe. Mwole pependu mumatweke nkuma. Na ponse lako mwambo na dance ya. Na ponse lako mwambo na dance ati chimtali.
Ufuno ziwa mweti chaila. Ufuno ziwa mweti vinila. Wela kwatu uza ponse la. Ise kwatu timabina. Ufuno ziba mweti chaila. Ufuno ziba mweti vinila. Wela kwatu uza punzila. Ise kwatu timabina.
Bend over as you shake your body. Osa mbela soni iwe that's your body. Izi nise chimtali that's your body. We only live once mbesa mushe body. Tima denya seo kuta paka pungwe. Tika yamba sitile kampaka sikwe. Mavina ya chizungu ya tikangai. Tifuna chimtali nisema kamaka.
Baby girl, go all your friends make a big stampede. Mana watching wana vina chimtali. Go all your friends make a big stampede. Mana watching wana vina chimtali.
Ufuno ziba mweti chaila. Ufuno ziba mweti vinila. Wela kwatu uza punzila. Ise kwatu timavina. Ufuno ziba mweti chaila. Ufuno ziba mweti vinila. Wela kwatu uza punzila. Ise kwa tuti mavina.
Inakule na matrek jagi jet mlife iset. Inakule temba maje ya chimtali bine. Lazima imu vitenge muli mbalule so mone. Vendela pafupi ni kupeange. Jaka pansi munga pathfinder. Wine your waistline a kinda hyper type dance ya mastermind. Ya kari benzelu kweba choka ni kumewa. Ine type ya itemba mentawa umumawa. Kari kauche nambo fedha na kumuzwa nambo tweka. Tima diabwa tima seka bachitida chekumbeka. Kari chimtali chimtali muli chimtali ni chimkari. Chachoko ni za bari bari.
Ufuno ziwa mwiti chaila. Ufuno ziba mweti vinila. Wela kwatu uza punzila. Ise kwatu timavina. Ufuno ziba mweti chaila. Ufuno ziba mweti vinila. Wela kwatu uza punzila. Ise kwatu timavina.
Don't get it twisted. It's DJ XL.
Pena chichi ya isa bichi ujon B. Ni mwa blink Africa designs Jolly V. Pende wa makeki Jimmy XYZ. Baka lingindi piki bangi na dogizi.
Gift nambao binwe JR. Mr. Kumwenda Hancho the rock swagger. Manzanga wene proof lako na rich saga. Wama pena zatu zikalila na kusamwa. Wene destro kwa beni vichitika. Wamesaya chimtiali wavini. Sapo Jones 20 TV atambisa. DJ Milo DJ Black vichitika. Anko Rena chuma na jizi. Zoxi ushu Obama, Tina wana maplanga, Nelson Empire wa kombati. Fresh Pick Music ina raga vanti. Ice Boy wa Prince na King Shoni. Muzo Muse na Liu Snoopy. Real Team Muli na Fiumula. Bro Media na Jesu NST.
Palilanda Mr. Lehman na wa Robi. Niza wa Bwino na wa Devi. Beans Rice Gang ina Real Madizi. Santo Bali One Cast na Mendezi. Mr. Matero hili championi ni njomba. Shupwe DJ na Abi kwesha bilimba. Bima kapu na voviti panga. Timbo Vinize o Michael ni njomba. Suzeni Mr. Henry Size Matazi. Petku Commander Peter. Mr. Gift Chambers na wena Josti. Dixon Majestone na wena BOC. Na Tiptroniki.
Unajua mwe wa vinila.